Sisi omukulu okuva minisitule y'obulanzibwa ku nsonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ng'ayitibwa Ramadhan Gobi olwaleero abuulidde ababaka ba Paalamenti y'eggwanga Uganda abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga y'okulondoola ensimbi ez'omuwi w'omusolo akayitibwa aka Public Accounts Committee nti tewali nteekateeka yonna ey'okuwa ensimbi mu nteekateeka ya Parish Development Model eri emiruka emipya egiwera ddala 128 okwetoola ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Ono ategeezezza nti emiruka 128 egibadde gyaka gyegitondebwewo gyebuvu deko gikoze kati omugate gwe miruka jona mu gwanga omutwaru gumu mu 717 okuva mu miruka omutwaru gumu mu 589 era agamba nti agalabo n'abantu abawangala miruka gino emipya ekibala gyaka gyagitondebweyo okusobola okulaba nga bagira nga baganyula mu nteekateeka za gavumenti naddala PDM nga basinziira mu miruka emikadde.
In the parishes where they, as far as PDM is concerned, to first receive resources from there, because of resource constraints, you can't easily go on creating new areas. What we are trying to look at is how do we get parishes who have more people to receive more resources so that they can address. We are preparing a cabinet paper and we shall be coming up with a review of that. But creating new parishes and so on, it's not a very, it has been known, I know, in certain areas, not a good idea. Let's first deepen the PDM by getting resources from those parishes which are small and they have almost finished the people, and move those resources to the big parishes where there are more people, and also the urban areas we are prepared.